exclusive from Amazed Records.
This is our music once more, ladies.
Baby, you come back and you bought this out more. You said you rico, and you said you rico. Walking over Kashusha, Uba, who's a Google. You said you rico, and you said you rico.
Don't let the fake ones, baby, intimidate you. You said
you rico,
and you said you rico. Don't let the fake ones, baby, intimidate you. You said
you rico, and you said you rico. Oh, 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 oh.
Number one.
Look at me now and tell me what you see. While on the mic on the beat, man is it. Kwa kanya mandye kwen chokela, kwe kuja komo liokela. Chilling kuma yadi na kalandanya. Bene shake sugar, king is obuga. Kaleza na bili bandala mazili nice. Tapanga pochi fry na bena tiwa icy. Tili temu lolo, music is a umoyo.
Baby ukambela njimbo wati za umoyo.
Nisa jiriko, nisa jiriko.
Wakimbo wakashusha uba uze Google.
Nisa jiriko, nisa jiriko.
Don't let the fake ones baby intimidate ya. Nisa
jiriko,
nisa jiriko. Don't let the fake ones baby intimidate ya.
Marapa bena wanachai wa imbam. Soti wafuta mudifo ya wakopla. Ningamba lapu munga zise sinashitenge. Dine mukari inesiline kembo. Dine wamene muambela mwana wa tembo. Do you know me? Kosta Kalandenya music promotion. I'm Cobra Dollar myself.
Adam Chibad. Baby ukambela njimbo watiza umoyo.
Nisajiriko, nisajiriko.
Wakimbo wakashusha uba uze Google.
Nisajiriko, nisajiriko.
Don't let the fake ones baby intimidate ya.
Nisajiriko,
don't let the fake ones baby intimidate ya.
Matini muka kumwazi na galu galu. Nte mama nale mapati ndisebo pikiwa. Nuliwa ya we ndisebo pikiwa.
Welcome to the world of entertainment, where dreams are born and legends are made. Zomo ya music.
Zawoyo
Amazet.
Baby ukambela njimbo wati za umoyo.
Nisajiriko, nisajiriko.
Wakimbo wakashusha uba uze Google.
Nisajiriko, nisajiriko.
Don't let the fake ones baby intimidate ya.
Nisajiriko, nisajiriko.
Don't let the fake ones baby intimidate ya.
Nisajiriko, nisajiriko.
Number one.
Don't let the fake ones baby intimidate ya. Don't let the fake ones baby intimidate ya.
Oh, 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 oh.
kwacha kuseni tisobela na makwacha nisetima twala usiku tifuna chape kwacha halo Mr. Cheche wakati wona wanjenje matinge na befe wacho katinka la befe waima tiseme tiliko ngati ufu na chokako tikaliko chepa siko
na umoyo karanda ya music
ukambela nyimbo watiza umoyo
nisetiliko nisetiliko
wakimbo wakashusha uwauze kuko
nisetiliko nisetiliko
don't let the fake ones baby intimidate ya don't let the fake ones baby intimidate ya
Sharp.
Zalmoy music.